Niliomba Mungu anipe wewe na zawadi na kanipa. Pende mameshimu watu uwae wenyewe kuwasabika. Kuna leo, kuna kesho, ujui nani atae kuzika. Mungu niopa katupendelea, yekasema sawa, tulinjongojea. Baby shower, tunasherekea. Wewe kwangu mpaya. Namleta, namleta, shushu wangu namleta, 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 huyu hapa namleta, 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 shushu wangu namleta, 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 huyu hapa namleta. Machozi ya fura, weka mapozi kwa posti picha. Ringa ringa, imechi umeshina. Mina kosa cha kusema, pakushinda nimepenya. Umenipasi popa tupu tupu, na iyo na nyata njema. Mungu ndio pa namleta, 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 shushu wangu namleta, 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 uyu wapa namleta.
Baba mtoto wangu leo amesema kwamba
umesemaje hapo?
Baba mtoto wangu, it feels so good kuongea.
Of course, oh yes, baby.
Yes, Mungu akakushikie
kama hicho.
Yeah, baby.
Kila sikata nikiwa namuomba Mungu na mwambia sana yeye. Namwambia Mungu, bless baba wa mtoto wangu. Endelea kumbariki baba wa mtoto wangu kwa sababu nisingeweza bila yeye.